Get free music on mdundo.com.
Mukunzi twakundanaga yari byose kuri nje ariko iminsi n'ibi yaramumagaye ariko afite agahinda ati ngiye kwiga hanze agwino nsezere nacitse intege ariko ndikomeza niyego nibyiza kukuzagira ubumenyi kusare kamisabire oh na 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 nujeri imahanga shari uzanyibuke uzahura n'abasungu gusa uzanyibuke uzahura n'abakungu gusa uzanyibuke nuzanyibagirwe baby uzanyibuke nuzanyibagirwe mukunzi Amarira ndumva tangiye kugwa sinshobora no kubihagarika ndabizi ugiye kure yanjye kandi uzagaruka vuba uzahura na benshi bandusha amafaranga uzahura na benshi bandusha nubwo burangera gusa icyo njye ngusaba uzanzirikane ntuzibagirwe twadusezerano nugere imahanga shari uzanyibuke uzahura n'abasungu gusa uzanyibuke uzahura n'abakungu gusa uzanyibuke nuzanyibagirwe baby uzanyibuke nuzanyibagirwe mukunzi uzanyibuke amazi arashyuha ntiyibagirwe iwambe ibisasagira nabyo si zahabu abo ubona bose mukunzi ntibazagushuke never forget promise you can be my love never forget promise you can be my love nugere imahanga shari uzanyibuke uzahura n'abasungu gusa uzanyibuke nuzanyibagirwe mukunzi uzanyibuke nuzanyibagirwe baby uzanyibuke